Here's another UGB jam.
반갑습니다. 사네코 아스피소.
Exclusive.
사비치우.com.
Kane mami wanikanga, you are so much more my fancy things. See my pizza, footy na my Gucci things. Yapa kama jimandi, nifuna kokio loza sunga bana bandi. Zininga na meni kukonda ufukosi, patimuliwe mami na unamolosi. Life yanga wachite take over, footy chini kankuguza it's over. Ikafika sate my love ya makwela, no pass pati ule tachikwela. Kulibetie una kama pachikwati, nufuse konzeru zako zilipati. Life ya so ine mami ya nikanga, you are check yellow na timo kazi wanga.
Twanga lafi mami, twanga lafi mami.
Funachia kuja tuntutonona ilo muliwe future sini wona. Fika tumatiti ini unipeza. Wishe muliwe ni vicha ni venipeza. Pena fika nifunu panga future. Wishe uriredi ni mami nifunsa. Ukatumafoni nishi ufuna chintu. Mukazi waso awe mwandisi vintu. Nikukonde ni wana kubisa. Bakukala kwa so inesini za kwa nisa. Ukafuna lunch ufuno enda out. Umafuna new things yonse mutawni. Life ya so ine mami ya nikanga. Jiwe kelo wanga no timu kazi wanga.
Lafi tuanga lafi mami.
Here's another Bob Cruise production, UGP Music. Exclusive from ZambianTunes.com.